You mean a blessing love for the heart and souls on the world, you know. Good luck, ghost back. Alongside guardian angel talking about it for daddy. Yo.
Still alive.
Let it go.
Nikiwa kwa matendo ya mwili ulinipenda ukunitupa. Nimekukosea mara nyingi ukanipenda na msama. Na bado na kushanga ujanichoka, ujanichoka. Kitazama kwenye listi mimi sikudhani ungenisame. Sikuwa na faida na dunia ilinikata. Pengine wangesha nizika ila ukaniacha nisimulie wema wako wewe.
Afadhali wewe tu, afadhali Yesu, afadhali wewe tu, afadhali Yesu.
Shaka. Yeah.
Wema wako na upole wako unanishangaza. Umenipa fursa na udhaifu wangu kanitakasa. Unanisikia nikikulilia, badilisha niye sasa na kutumikia. Na nikipotea unanionesha njia, kuwa msumbufu hila unanifumilia. We baba we, kama ingekuwa binadamu hangebeba msalaba, ange utupa chini tujitegeme. Siko wetu tujibebe, tujibebe we baba we. Kama ingekuwa binadamu hangebeba msalaba, ange utupa chini tujitegeme. Siko wetu tujibebe, tujibebe.
Kukosea mara nyingi ukanipenda na msama.
Afadhali wewe tu,
afadhali,
afadhali Yesu,
unaisamehe makosa.
Afadhali wewe,
afadhali Masihi Mwokozi,
afadhali Yesu, hey.